You know I love you, right?
Rampage Records.
This is for you, baby girl. Trust me.
You are the only one I go cherish. You are the one I love, you on my wish. From Monday to Sunday, with you me I go stay. Stay with me, stay with me. Patara naridhika nikiwa na wewe, nikiwa na wewe. Mawazoni kwangu baby unitoki, na mwingine misioni. Wasopenda tu wachome kwa mkuki, mimi kwako sibanduki. Najua, najua maumivu nayajua. Najua, najua tamu mapenzi natambua. Nakupenda tu Black Beauty, nakupenda tu, nakupenda tu My Queen, nakupenda tu, nakupenda tu My Sunshine, nakupenda tu, nakupenda tu My Queen, nakupenda tu. I could follow you wherever you wanna go. I could do, ooh. Wherever you wanna sing. Baby, nivumilie, mpenzi nivumilie, ninapokosa nivumilie. I don't care, whatever they wanna say, I don't care. I even don't wanna know. Ulivoni bamba,
mniweza,
ukishiki bamba. Nakupenda honey way.